nganonya switch embuze afana natya ya kulatya eya mutwala yenganda bye siba bomu sula bomu mama zimempe wemfuwa oko mama 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 fude angumenda bye zendali manyi bofuno mubezi abawolubelera gera manyi ne bugende bweru abali kulinda ono namuwa kiralu obulamu bwange switch yagitwala bano be mundagana bo balungi naye switch yoli omwana eyatwala ebyange byonna simlaba nobula muwange buli mu matiga nebwe nonya ntambulira mu wange banange simulaba temukitegeera abagamba nti ngudedda lumwe simanyira bwe mugeza oba mugeze ku asero naye omukwano gwe gwa maaniyo ng'oba omulabyeyo mugambe nti ndyera nzita oba mugambe kino nti matini ali ku cupa singa namunyiza yandigabye nti oba matini owabye amazima switch agizaddinga ndabyenze omutima gumbogoja I'm not afraid.